EFU Records. Aliniambia kuna one day.
Diana B on this.
Teddy B.
Wengi walianza mbele yangu, sai hakuna mtu mbele yangu. Kwa uwanja nasimama peke yangu, napandia wanaume naona tu pete yangu. Nashukuru Mungu kwa my blessings. Na mimi siishingi na masettings. Hata kuzaa tu na ingia trending. Najua na waudhi sana wale wanipendi. Nafunga deals kama Ramadan. Navuruga industry ki Afghanistan. Bad girl, deal done. Kicho mbaya nickname yangu Taliban.
Kabla mama hajazima, aliniambia kuna one day. Nikijikaza nikijituma, nitaenjoy someday. Kabla mama hajazima, aliniambia kuna one day. Nikijikaza nikijituma, nitaenjoy someday.
James Bond nite 007. Na bring distraction kama 9-11. Wanasema nimewa boy 197. Na uyo katumbo ati nani baba heaven. Kama ni mi stari siwezi miss. Kari na deliver kam kunga hospitali. Niki miss pari is a big worry free. Kam safiri ame miss gari. Nafunga deals kama Ramadan. Navuruga industry ki Afghanistan. Bad girl, deal done. Kicho mbaya nickname yangu Taliban.
Kabla mama hajazima, aliniambia kuna one day. Nikijikaza nikijituma, nitaenjoy someday. Kabla mama hajazima, aliniambia kuna one day. Nikijikaza nikijituma, nitaenjoy someday.